kanjani ukhulume kanjani nomuntu omdala ukhulume kanjani ukhulume kanjani ukhulume kanjani nomuntu omdala ukhulume kanjani wena
I'm gonna go.